Blog Talk Radio.
Ikaze kuri radio iteme muri kumwe nanjye turashimye Jean Paul mu kiganiro cyanyu uyu munsi na JP mutegurirwa buri wa kane w'icyumweru. Uyu mwanya rero ibiganiro byacu biratangiye. Ikaze kuri uyu wa kane tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2020 ni mu kiganiro cyanyu uyu munsi na JP mutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye buri wa kane w'icyumweru. Nkuko rero mwabiketse, uyu munsi turagaruka ku rupfu rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petro Nkurunziza, aho bitangiye guhwihwisa ko yaba yazize n'amarozi yari mu byo bakeka ko
yaba yazize iperereza rirambuye rero riracyakomeje ariko hagati aho General Neva cyangwa se Ndayishimiye Evariste ashobora kurahira mbere ya tariki 20 z'ukwezi kwa munane nk'uko byari biteganyijwe kubera nyine impamvu buri muntu wese ashobora kwibwira ariko mu kanya turaza kubashyiriraho ijwi rya Vice Perezida umwe muri ba Vice Perezida w'u Burundi sindimo ari buze kutubwira uko bariho bategura ibizakurikira. Umusore ukekwa kuba umutoza wa karate mu bajepe barinda umutekano wa Kagame bamwegere ndetse cyane ejo yarasiwe imbere y'inzu ya Rwigara Sinapol. Ibyamare mu Rwanda byari bimaze iminsi bitabariza umunyamerika umwirabura wishwe na polisi witwa George Floyd, ariko hari abantu benshi b'abanyarwanda bagiye bapfa mu buryo nk'ubwo uyu musore upfuye akiri muto cyane ntibigeze bakopfora bavuga ikintu icyo ari cyo cyose. Ukibaza rero niba ubuzima bubabaza cyangwa se bukwiriye gutabarizwa ari ubwo muri Amerika cyangwa se mu Burayi, cyangwa aribo bantu bagomba gukora ubwo buvugizi batabanje kuba babandi batera bwa burezi bakabwibanza. Nyuma ry'iyegura ndetse n'akavuyo ka hato na hato kagiye karangwa muri RNC ihuriro, ubu noneho harimo abarimo gutegura amatora arimo gutegurwa yo kugira ngo iyo myanya isimburwe, ariko icyaba hatari ikiganiro ndi bukore uyu munsi nkaba gusa mbibabwiye kugira ngo mbibararikire. Bibaye ariko nyuma yaho muri komite nkuru y'ihuriro nyarwanda abayobozi benshi cyane bagera ndetse kuri batandatu bose bashobora kuba barasize imyanya yabo abandi bakirwa ko bahagaritse, ubu rero hakaba harimo gutegurwa amatora benshi barimo bakemanga uburyo akorwamo ndetse abandi bakavuga ko batabimenyeshejwe ku gihe. Iyo rero myanya isimburwa ni yavuyemo uwitwa Colonel Minani ikavamo Jean-Marie Micombero ikavamo umwanya wa Ben Rutabana nawo ukaba urimo wiyamamarizwa, umwanya wa Turayishimiye Jean Paul ukaba arimo wiyamamariza, umwanya wa Ali Abdul Karim akaba nawo wiyamamarizwa, umwanya wa Rukundo Faustine nawe ukaba urimo wiyamamarizwa, umwanya wa Madamu Leah Karegeya umwanya nawo ukaba bariho barabuze uwawujyamo, n'abandi benshi ndetse n'umwanya wa Kabagema Edouard Dushimire Benoit Umuhoza ushobora kuba yarabikebuye akavuga ati imyanya arimo ya discipline ishobora kuba ibangamiye ubutabera ibangamiwe n'akazi akora ko muri executive. Umwanya rero nawo ukaba urimo wiyamamarizwa. Iyi nkuru ntabwo ndi buyivugeho cyane uyu munsi ariko nzayigarukaho mu cyumweru gitaha, ndetse mbateguze ko bizaba ari kuwa kabiri hazaba hari byinshi dushobora kuganiraho kuri iyi nkuru. Impamvu rero yayo muzayisobanurwa icyo gihe, ndetse n'aya matekinika yandi tuzagerageza kuyabakurikiranira hafi tuyabagezeho. Teka rero tudatinze mbanze mpe ikaze mugenzi wanjye turi kumwe muri ikiganiro cy'uyu mugoroba, ndabona nsa naho namubuze muri studio, muraza kunyihanganira noneho nongere mushake. Ubu ni Pasteur Jean-Claude Habimana Jean-Claude akaba mbona noneho asa n'uwongeye kuva muri studio, ariko reka turebe ko ubu noneho dushobora kumubona. Munyihanganire gatoya ndagira ngo dutangire ikiganiro turi kumwe n'akanya gato cyane, ntabwo ndi bubarambire. Reka nizere ko noneho ubu turibe tumufite muri studio. Pasteur rero sinzi niba unyumva, ndabona nimero yawe igaragara ko turi kumwe ariko mikro yawe ntivuge. Pasteur Jean-Claude Habimana, mbere yuko nguha ikaze banza umbwire niba unyumva. Jean-Claude Habimana uranyumva? ndizera dufite ikibazo cya communication. Sinzi ko abandi munyumva ibyo navugaga byose, niba mwanyumvaga kuko biragaragara ko mufite muri studio ariko ntabwo mikro ye turimo twumvikana. Ndibaza aho uribuze kunyumvira, uribuze kumbwira, ariko abandi niba munyumva ndabasaba kugira ngo mumbwire niba twumvikana. Ariko mbere yuko nkomeza, reka mbere nongeye gushyiraho akaririmbo kagufi, ndetse mbere yuko nshyiraho akaririmbo reka mbe mbakiniye iyi audio nari mbabwiye mu kanya ya ivuga. Urakoze cyane abadukurikira, urambwira ko wanyumva ku Burundi, amakuru y'i Burundi. Reka tubanze twumve iyi audio mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu. Mbanze yenda nisegure, ni mikro ya VOA ijwi rya Amerika, ikirundi n'ikinyarwanda. Reka twumve tegereje Jean-Claude Habimana.
Ayavugwa mu karere tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, aho uno munsi inama ishikiranganje idasanzwe yo gusubiza ibintu mu buryo inyuma y'urupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza yakoranye. Iyo nama idasanzwe yari irongowe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo. Iyo nama imaze kurangira, Gaston Sindimwo yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije icyahafundikiwe n'ibigiye kurangurwa mu minsi ya vuba.
Nk'uko musanzwe mubizi, igihe umukuru w'igihugu atandaje inama y'abashikiranganje yakorana irongowe n'icegera c'umukuru w'igihugu, hanyuma n'abashikiranganje bose bari kumwe bagaca bandika ikete bandikira sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bamumenyesha yuko ikibanza c'umukuru w'igihugu atawukintu kubera yasandaje. Ico rero niyo mubwirwa rero twagize uno munsi.
Inyishu muyiteze nka ryari?
Twebwe rumva twebwe turashikiriza sentare, twebwe ntidutamika ijambo sentare, nibaza ko sentare ikibibona duca duha inyishu.
Ariko muri iki gihe n'igihe n'ibihe bidasanzwe cyane rwose, kuko nk'uko mubivuze igihe umukuru w'igihugu atahari sentare ijejwe kuziza shingiro ishobora guteka ko umukuru w'inama nshingamateka ashyirwa muri ayo mabanga mu kurinda ko atunganya amatora. Ariko ikidasanzwe ni uko muri iki gihe hari umutegetsi w'umunyapolitiki yatowe ngo azarongore igihugu kuva mu kwezi k'umunani, aho hazaba ari tariki 20. Ibyo bintu byose mwabivuze kwiki?
Twebwe ntacyo twabivuze ko kininiya, kuko twebwe turi sentare, twebwe twashikirije sentare ko umukuru w'igihugu atakiriho kubera yasandaje. Hanyuma rero ni sentare iza kuraba ibizokurikira yavye n'ibihe tugezemo. Twebwe nicyo twashikirije nta kindi.
Muri iki gihe ibwirizwa shingiro rigenga Burundi ni irihe? Ni rishasha cyangwa ni irya kera?
Ubwa mbere twakubwiye yuko twafashe ingingo y'ijana na 21 y'ibwirizwa shingiro rishasha. Mugabo urasanzwe uzi ko ari ibwirizwa ritwarana muri icyo bita ingingo mperekeza cyangwa disposition transitoire, ingingo y'amajana 288. Kuko uno munsi uvuze mu cyegera cy'umukuru w'igihugu, kandi uno munsi ufite icyegera cy'umukuru w'igihugu 2, nicyo gituma tuca tuja muri iyo ngingo y'amajana 288, aho ivuga icyegera cya mbere n'icyegera cya kabiri bafatanyije hamwe na leta yose bakagira urwandiko bari kumwe. Ibyo rero nibyo twakoze twisunze ayo mategeko agenga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi.
Muri iki gihe umuntu ajejwe igihugu cy'u Burundi muri iki gihe ni nkande?
Uno munsi tufise gushikaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro itubwira uko tubigenza. Gushika uno munsi igihugu y'abashikiranganji n'amashikiranganji yose dufatikanije gushikaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro itubwira ibindi dukora.
Nk'uko mubizi muri iki gihe haravugwa amakuru atandukanye cyane cyane ku byerekeye urupfu rwa nyakwigendera.
Désolé, il ne vous reste que 30 secondes pour terminer cet enregistrement.
Amakuru atandukanye asa na yavuga ko urupfu rwiwe rutatewe n'indwara y'umutima. Hari amakuru mwamufise atandukanye nayo?
Twebwe bwa mbere twarabuze, tubura abo dukunda. Yabo rero bariko batwishisha iminihiro nibareke tumarekeze n'iteka ata gutangatanga kw'imigomo. Ibyabaye byarabaye nta kigaruka.
Ikibazo cy'umutekano cyifashe gute muri iki gihe mu Burundi?
Mu gihugu cyose umutekano igihugu yatekanye ku mbibi zacu zose mu gihugu hagati. Tugasaba yuko abarundi kujya yasa twigishije gukundana, ahubwo tubana yo gukundana gusumba, kugira ngo niyo tuba duteye iteka ubu nyine twarayitubuze.
Urupfu rwa nyakwigendera perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza rwashitse icaduka kandi rusa rwaciye intege abarundi batari bake akajambo mubwira abarundi muri rusange naka
imbuto n'ibisivuga ni uko twahumuriza umuryango wabuze tugahumuriza abarundi bose tukabwira abarundi yuko ahubwo bukomeza ubumwe bukomeza inyigisho twigishije zo gukunda igihugu bukomeza urukundo mu barundi bose kuko twibuka yuko inama ya nyuma yaduhezagiye yatubwira ati tugihirizo ryiza turasaba yuko n'abarundi bose bukundana kugira ngo bagire iherezo ryiza cyane cyane dufatanye mu nda uno munsi biragaragara yuko abarundi bamaze kurengera ibintu byinshi ubudasa bwabo ku buryo abarundi uno munsi nibo ko abarundi kandi bifuza ko tuteze imbere igihugu cyacu Burundi rero nibatekane aho bari leta iriho kandi murazi neza yuko leta ikunda bene igihugu tuzukubwira ibishoboka byose kugira ngo abarundi batekane atangorane tumusezere tusezere mu by'iwacu dusezere mu kuri igihugu cyacu mwitekane tekane atari inkomanzi
vise perezida wa mbere w'Uburundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika cyane cyane ku byerekeye ibintu bihambaye bikorera kugwa mu iki gihe Uburundi bwose bwunamiye nyakwigendera Pierre Nkurunziza yahoze arongoye Uburundi murakoze cyane
turacyari mu Burundi ariko none mbega ibyizwa nshingiro rishasha rihari ririhagije ku buryo ryokoreshwa mu gukemura ikibazo kijanye no gusubiriza nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza mugenzi wacu Edi Gwema yabibajije Maître Janvier Bigirimana umuhinga mu by'amategeko niba amategeko by'ukuri ahari adashobora kugongana muri kino gihe
profise ingingo y'ijana 121 y'umwibwirizwa shingiro rya 2018 isanzwe ivuga inzego nziza zikagira ibyo zikoze mugabe ikibazo dusoca tubwira izo nzego zivugwa muri iyo ngingo y'ibwirizwa shingiro rya 2018 ni inzego zitaraja mu ngiro zitaratangura amabanga yazo ni inzego zizotangura amabanga mu mezi agiye kuzana ijya tukiri mu matora kuko murazi yuko ariyo n'amatora y'abakenguza amateka atarashobora ku bisigura yuko ari kubera iyo mvo yuko tutararonka inzego zategekanijwe n'ibwirizwa shingiro rya 2018 tuca twikora ubwa mbere ku ngingo y'amajana 288 y'ibwirizwa shingiro ryo muri 2018 yemereza yuko kubijanye n'amategeko yoba agenga inzego zato muri 2015 abandanya kurikizwa mu gihe byo babikenewe yuko izo nzego zibandanya zikora
iyo ngingo uvuze icyo ushatse kuvuga nuko yaba iha uburenganzira perezida w'inteko ishinga amategeko ariwe Pascal Nyabenda kuba yabafashe umwanya w'umukuru w'igihugu by'agateganyo ariko nanone ibyo bikazaba ari uko bimaze kwemezwa n'urukiko rurinda itegeko nshinga
iyo ngingo y'amajana 188 nibyo ivuga ariko icyo kiturungika ku ngingo y'ijana na 121 yo mwibwirizwa shingiro rya 2005 ivuga yuko iyo umukuru w'igihugu atahari asubirizwa n'umukuru w'inama nshingamateka ni kuvuga muri iki gihe bashaka Pascal Nyabenda ariko hatangura kubaho ibyegera bibiri by'umukuru w'igihugu bisanzwe bihari uno munsi byifatikanije na leta biraheza bikandikira na senkari yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo yemeze ko umukuru w'igihugu atakiriho hama yongere ikigena umukuru w'inama nshingamateka kugira asubire umukuru w'igihugu yitabye Imana kuri icyo rero cyatomuwe kanirwa icyo nagomba gusigura kindi gihambaye hari abantu ndabonye bari kubaribaza ku mbuga ngo kanabumenya ibibaza biyumvira yuko bidakenewe yuko hojaho mu perezida w'imfata kibanza aranyuze ikiringo cya gisigaye ngo kuko ngo byaba agiye gukora ngo ni gutegura amatora y'umusubira kandi ubu nawe yaratowe icyo ni kimwe mu byo atezwa gukora ubundi umukuru w'igihugu ibyo akora sizo byo gutegura amatora yo gusubiriza uba yapfuye arabandanya akora ayandi mabanga yose umukuru w'igihugu
yatezwa gukora ikintu cyonye natari kuriwe ni guhindura guverinoma.
Kuri icyo ngicyo nyine waruvuze ko urukiko rurinda itegeko nshinga ruzaterana hanyuma rwisunga amategeko rufate imyanzuro ibereye ariko ishingiye ku mategeko. Nanone waruvuze ko hari abandi bantu bifuza ko umukuru w'igihugu watowe yahita arahizwa hanyuma akaba yategeka igihugu. Hari icyo byaba byishe mu mategeko arahizwe mbere yuko ikiringo cya perezida witabye Imana cyari kitararangira neza?
Ugiye kubiraba nk'ikiringo cyawe gisigaye kugira ngo Petero Nkurunziza arangize amabanga yiwe, tubona icyo kiringo cyo herahezwa n'umukuru w'inama nshingamateka nk'uko bisanzwe byanditse mu ngingo y'ijana na mirongo ibiri na rimwe. Hanyuma uwo mukuru w'igihugu nawe mushasha akazosha yinjira mu kiringo ciwe mu gihe inzindi nzego batorewe urimo izo bazatanguye gukora. Byotuma binasa neza mu gihe yorahira hariho umundi mukuru w'igihugu babisikanya. Murazi yuko naho bitanditswe mu mategeko naho bavuga yuko umukuru w'igihugu bwizo shingiro rishasha arahira imbere ya sentari yubahiriza bwizwa shingiro mu gihe mu 2005 ibyo bwizwa ryavuga yuko arahira imbere ya sentari yubahiriza bwizwa shingiro n'imbere y'inama nshingamateka na nkengu z'amateka zikoranye muri kino gihe nta kibuza yuko ashobora kurahira imbere ya sentari yubahiriza bwizwa shingiro. Mugabo ko ndavuga nti kumva ibintu bisanzwe bikogwa biraba byiza iyo umukuru w'igihugu abisikanije n'ubundi hariho umuhereza intahe mu gihugu uko tubivuga mu gihe bavuga bati niyinjire mu mabanga ubu nyine bizokora no kumenya umuhazi bita mu gifaransa romise reprise.
Maitre Janvier Bigirimana umuhanga mu by'amategeko nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanyu ha Radio ya Amerika kugira ngo uduhe ibisobanuro ku byo itegeko nshinga ry'u Burundi rivuga mu bijyanye no gusimbura umukuru w'igihugu utakiriho witabye Imana. Ndagushimiye cyane.
Ndabashimiye nanjye
ijwi rya Amerika
nagira ngo natwe dushimire ijwi rya Amerika kuri iyi audio iri butugabanyirize umwanya kugira ngo tujye muri isesengura rijyanye n'isimburana n'ubutegetsi cyane cyane ko uwo mu lawyer cyangwa se uwo maitre abisobanuye kandi akaba we anabizi atari ukugira ngo tujye kwifashisha yenda abatari nasobanukiwe cyangwa se nako batareba iryo bwirizwa shingiro ry'i Burundi. Aba rero nibaza ko mwese mwabyumvise ntabwo turi bugaruke ku bijyanye n'isimburanwa, tuzakomeza ahubwo kubakurikiranira amakuru y'isimburanwa gusa. Abantu batubwiraga bati birashoboka ko Perezida Eli Neva General Ndayishimiye Evariste ashobora kuba yarahira mbere y'igihe giteganyijwe. Reka rero noneho ndabona mugenzi wanjye Pasteur Jean-Claude Habimana nizera ko ubu noneho turimo kumvikana. Reka rero mbanze nguhikaze, nari nagerageje kugushyira muri studio bisa nk'aho habaye akabazo. Turi kumwe Pasteur Habimana.
Yego Bwana Jean Paul, ndakumva neza.
Kaze muri ikiganiro. Ndagira kandi ngo nk'uko wabitumenyereje sinshaka kugira ngo dutangire ikiganiro ubwo tugufite niba nako siniba nguhe ka kanya kawe utangize isengesho ryawe maze dukomeze ikiganiro cyacu ingingo z'ibanze na namaze kuzibwira abadukurikiye.
Murakoze cyane. Nagira ngo dufate akanya dusenge Imana kandi nyabwo no gufata aka kanya ko kwifatanya n'abarundi n'inshuti z'abarundi, abanyarwanda, kongomani, abaganda ba Tanzania, Zambia n'ibindi bihugu by'inshuti, aba cyane cyane abumva ururimi rw'Ikinyarwanda barimo kutwumva uyu munsi. Twifatanya n'abarundi mu kababaro barimo kukubura umukuru w'igihugu wabo benshi muri bo bakundaga kandi yari uw'ingenzi muri bo. So yari umugabo n'ubundi ngiye ku bwanjye ruhande nemeraga nk'umukozi w'Imana kandi wavugaga Imana, wavugaga umurimo w'ivugabutumwa ingere mu buzima buryo nabandi bose dufatanya gusenga nizere ko tumubuze mu buryo guko yari president w'igihugu nibyo ariko tumubuze nk'umukozi w'Imana mugenzi wacu nawe waruri mu murimo w'ivuga butumwa wo gucengeza ijambo ry'Imana by'umwihariko mu Barundi ndetse n'abatuye akarere. Imana rero imuheruka idashira, twese tumenyereye neza ko turi mu isi turi abashyitsi turi abacumbitsi ariko dufite ahandi tuzajya kuko uko twavutse hari igihe tubaho ariko hari n'igihe tuva mu isi aribyo twita gupfa ariko abizera twese tuvuga ko ari ugusinzira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi inkuru nziza Petero yarasinziriye kandi turafata mu mugongo umuryango we umubyeyi w'abana asize Denise inkuru nziza ndetse n'abana be babaye imfubyi ariko tubafata mu mugongo ndetse n'igihugu muri rusange kugira ngo bakomere mu byago bagize nuko nta bimenyerwa gupfusha ukunda birababaza cyane ariko twizere neza ko Imana dusenga n'Imana kandi Barundi basenga nizere ko izabakomeza kandi ikakomeza kubaha ubuyobozi buyiturutseho hanyuma kandi igihugu cyabo kigakomeza kuba amahoro nubwo bigaragara ko Satani atishimira amahoro y'u Burundi ariko nzi neza ko mu ijuru hari Imana kandi muri kiziheje icyubahiro ku gihugu cy'u Burundi. Turagira ngo tubakomeze kandi mukomere hanyuma kandi tubihanganishe twifatanyije namwe mu kababaro k'ibyago byo kuri ingenzi. Mureke dusenga Imana. Mana yacu turagushimye turaguhimbaje kuduhaye uyu mwanya wo kuza mu kiganiro nk'iki uyu munsi. Uyu munsi dufite amakuru atari meza mu karere, dufite n'amakuru y'ibyago byabaye ku gihugu cy'itoranyi cy'u Burundi nshuti zacu kandi uyu munsi kaba dufite kuba turi mu gihe cy'icyunamo twifatanyije n'abarundi muri rusange duciye bugufi rero tubushimira ko duhaye umwanya uko muri ibi bihe kandi ngusaba kugira ngo ukomeze imitima yacu ukomeze imitima y'abarundi ukomeze gufata umugongo umuryango wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza ndetse n'abavuga butumwa bose bafatanya umurimo ndetse n'abategetsi bose bategekanaga kiriya gihugu ndasenze mwereke imitima yacu twese ihungabanye kubera urupfu rutunguranye ariko wowe utatunguwe narwo. Ndagushimiye rero kuko hari ibyo wakoze ku Burundi kandi hari n'ibyo yasize akoze umukoresheje. Ikivi rero asize atushije nizera ko uzacyusa mana hari abandi uzahamagara cyangwa uhamagaye kuzahagarara mu cyuho kandi igihugu cy'u Burundi kikabona amahoro. Turagushimye imirimo wamukoresheje, turagushimye ku byo wamubashishije kuvuga cyane cyane kuvuga izina ryawe mu kanwa ke yeruye nk'umukuru w'igihugu agaca bugufi agapfukama agatoza abanyagihugu kuvuga izina ryawe Mana. Ni igikorwa cy'indashyikirwa cyane cyane mu karere tutamenyereye ariko ni umuco mwiza tutabura kugushimira Mana kandi nzi neza ko hari icyo byatanze kubera ko benshi bagarukiye Imana n'abatarayigarukira yasize ateye imbuto ku buryo hari abo bizajya bigirira umumaro bakakugarukira Mana. Nta byera ngo de nta mukiranutsi wo mu isi ariko nzi neza ko nk'umuntu no mu byo twabonaga nkatwe nk'abantu yagerageje kwera imbuto kandi turagushimiye ku bw'uyu muryango wagiriye umumaro igihugu cy'u Burundi ndetse n'akarere muri rusange. Tubasabiye gukomera abasigaye kandi dusabiye abana be, dusabiye n'umufasha we, dusabiye nabo bakoranaga nk'abayobozi b'igihugu, tubasabira ubwenge no gukomera no kwihangana kandi no kwitonda no gushishoza no kubafungura amaso kugira ngo barebe neza uburyo ki Satani akora kandi ku mwanzi w'ibyiza abatari kure. Nzi neza kwamwe no kugusenga Mana uzakemura ikibazo cy'u Burundi, ugakemura ikibazo cy'akarere muri rusange, kubera ko bigaragara ko Satani ahibasiye cyane, acura inkumbi, amena amaraso ubutitsa, ahereye ku bakomeye n'aboroheje. Ariko tuzi neza ko Mana uzunamura icumu mu karere, tukagira agahenge, tukagukorera, tukagutaramira, tukagushima, tukagutura n'amaturo y'ishimwe. Mana, icyo nicyo twakwifuzaho muri kano kanya. Urakoze rero kuko uri Imana yumva gusenga. Amahoro y'u Burundi rekabe amahoro y'u Rwanda, amahoro y'u Rwanda nayo abe amahoro y'akarere muri rusange. Twifuza amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye humure. Nubwo harimo kubaho ibitambo by'impinduka n'ibitambo by'amahoro, nzi neza ko ijambo ryawe twemera kuyashaka no kuyakurikira, kuko tuzayabona. Nawe izina ryawe turishakana umwete, kuko tuzi neza ko ariho honyine dushobora kubona ubuhungiro. Iki gihe cya none rero bana natwe, kandi ubane n'Abarundi by'umwihariko. Hanyuma natwe muri kino kiganiro ngewe na Jean Paul n'abandi dufatanya, twese duha umugisha, kandi amaraso yawe Kristo wameneye ku musaraba wa Golgotha aboneke kuri buri muntu umwe muri twe, kuko muri ibi byago turimo imitima yacu irakomereka, tukaba twakwifuza nabi, tukanatekereza nabi. Aho hose tubabarire, kandi ubabarire n'Abarundi. Urakoze kuri Imana yacu, ni mu izina rya Yesu yamureka dushima. Amen.
Amen. Urakoze Pasteur Jean Claude Habimana, harashize igihe tutagufite muri mu biganiro byacu. Aba twishimiye rero kubana nawe muri ikiganiro cyo kuri uyu munsi. Pasteur, nakoze introduction ngufi, ariko ndagira ngo ngaruke tuganire kuri ikibazo cy'u Burundi. Nubwo twari tumaze kubivugaho, cyane cyane ko twagize samari cyangwa se incamake dukorewe na VOA, cyane cyane ko bari bafite ibibazo ku isimburanwa ku butegetsi byinshi, ari jyewe ari nawe tukaba tubyumviye ahangaha kuri uriya nzobere mu mategeko ndetse by'umwihariko y'u Burundi. Perezida Nkurunziza kuva kwa kabiri ntabwo akiri kumwe, ntabwo akiri mu buzima bwo kuri iyi si. Twakoze ikiganiro mardi cyangwa se kuwa kabiri, twakoze ikiganiro kidasanzwe aho twababwiye urupfu rwe, ndetse nkaba nari mfite na Dr. Frederic nawe twari twazanye kugira ngo nawe atubwire uko babyakiriye. Ikiganiro rero twagiteguye bitunguranye, kubera nyine n'urupfu bwarwo rwari rutunguranye. Hari ibyo navuze ntari buze kugarukamo, niyo mpamvu ngira ngo nibutse abataragikurikiye mushobora kugikurikira, aho nari kumwe na Dr. Frederic Nzeyimana w'Umurundi nawe wavuze uko Abarundi babyakiriye. Ikiganiro kikaba cyarabaye kuwa kabiri, ariko buri munsi hagenda haza amwe mu makuru kandi azakomeza kuza ukwaza, niko natwe tutagenda dukora ibiganiro bijyanye n'irisanganya cyangwa se n'iyi tragedy, n'iyi tragedy cyangwa se urupfu rutunguranye rw'umukuru w'igihugu. Hari twa audio twagiye twumvikana, uretse ko bagiye baducamo ibice bigufi cyane, aho Perezida Nkurunziza yavugaga ati mu Burundi nta na rimwe hajya haba isimburanwa ku butegetsi undi mu perezida agihari, cyangwa se ngo undi mwami agihari. Ati ntibyigeze ibaho mu mateka y'u Burundi. Abantu babyinterprese mu buryo butandukanye, ariko uko bigaragara icyo yavugaga ko yavugaga ko nta muntu mbese ko byari kuba ari amateka, byari kuba amateka kubona undi mu perezida yimikwa n'undi akiri muzima. Ati yabaga yapfuye. Reka twumve mu magambo ye uko yabivuze.
Amateka y'u Burundi nta mukuru w'igihugu cyangwa umwami yimikwa undi ayari. Oya, yaba yapfuye.
Reka tuyisubireho.
Amateka y'u Burundi nta mukuru w'igihugu cyangwa umwami
kubona mu mateka y'u Burundi nta muntu nta mukuru w'igihugu cyangwa umwami yimikwa undi agihari. Ayo yavugaga ku mateka y'u Burundi iherekanwa ubasha ry'abategetsi babiri ritajya ribaho. Histoire cyangwa se amateka n'ubundi yisubiyemo i Burundi n'ubundi ntabwo Perezida Neva cyangwa se Perezida Eli General Ndayishimiye Evariste azaba afite uwo mu Perezida wundi nyine bavuze ko yavugaga Perezida Nkurunziza nawe yavugaga ati ubuhari buvuyeho akareberera iryo hererekanya ububasha. Tukivuga kuherekanya ububasha nahisemo kutavuga ku nkuru nigeze kubagezaho yiherekanya ububasha ariko numvaga izagaruka kandi ndabizi ko izagaruka mu gihe kiri imbere. Nakoze ni inkuru nakoze kuri tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu ko i Kigali barahiye bagasizora bakavuga ko nta hererekanya ry'ububasha bazemera riba i Burundi. Ariko noneho haracyari kare kugira ngo tujye mu mizi y'icyo bashaka kuvuga kiriya gihe kuko n'uyu munsi amakuru aracyakomeza kuza avuga ko Kigali yo ifite indi migambi irimo gucura. Reka nsubire inyuma gusa mbibutse uko urupfu rwa Perezida Nkurunziza twaje kurumenya. Amakuru amaze kugejya hanze avuga ko kuwa gatandatu Perezida Nkurunziza yari ku mukino wa volleyball kuri stade agataha ariko yagera iwe mu rugo akaza kumva atameze neza akajyanwa mu bitaro. Yagera ku bitaro ku cyumweru ngo hari ku mugoroba wo kuwa gatandatu ku cyumweru ngo agatangira koroherwa kugira ngo mubikurikire neza kuko ibiyenda bizakomeza kugenda bigaruka biturutse n'uko amakuru yandi azagenda aza. Ku cyumweru ngo aroroherwa, ku wa mbere arapfa, ku wa kabiri nibwo itangazo ryo muri guverinoma y'u Burundi risinywe n'umunyamabanga mukuru muri presidence nibaza ryavuze urupfu rutunguranye rw'umukuru w'igihugu. Ayo ni amakuru yagiye uko byakurikiranye nyuma y'irwara n'ifatwa rya Perezida Nkurunziza. Mbere y'amatora hari ikinyamakuru cyangwa se televiziyo muri buze kujya kuri YouTube yitwa Iyakure TV muri buze kujya mwumva amakuru igenda izana za propagande. Nagize amahirwe yo gushaka kumenya abakoresha iki kinyamakuru mbere yuko nza muri studio kugeza uyu munsi. Nubwo hari ibindi yenda bizakomeza kuza ikorera ahantu hatandukanye ariko hamwe muri ho ni Kigali mu Rwanda, aho bavuga ko abanyamakuru bayo ari bamwe mu bantu bavanye mu nkambi za mahama ndetse banavuga n'ikirundi kiri broken kitari ikirundi cyuzuye. Amakuru cyagiye kivuga mbere y'amatora yavugaga ibintu ngo bya division biri muri hagati ya SNDD-FDD. Uyu munsi cyagarutse noneho kwisa nkaho gishimangira ibyo cyavuze mbere, bagenda bakwirakwiza impuha bavuga bati harimo ibice bitandukanye abasirikari abanaba bavuze ko batazokwemera ibi nibi. Ubu noneho akaba andi makuru bavuga ko umukoronere Munyihanganire gatoya ngo ukuriye ngo abarindaga umukuru cyangwa se abarinda umukuru w'igihugu muri ika Kanzemba Somera aya makuru ngo the head cyangwa se umuyobozi mukuru ngo wa presidential guard cyangwa se abajepe witwa Dominique Colonel Dominique Nyamugaruka ngo yanze gutanga umurambo wa Nkurunziza mbere yuko hakorwa isuzumwa rigakorwa n'umuganga wabo, muganga wa famiye. Ngo none ubu hakaba hari ngo ubwumvikane buke cyangwa indyane ngo hagati y'abasirikare barinda umukuru w'igihugu ngo ndetse n'abandi bayobozi bakuru cyangwa se abandi bategetsi. ibi byose nta confirmation dushobora kubikora ngenda ashaka kubabwira gusa ko uko amakuru agenda yiyongera cyane cyane abavuga ngo ibice bitandukanye muramwimviye vice president yaravuze tumutekano umeze neza nta kibazo gihari ariko ibi bizakomeza kugenda bigaruka kubera yuko nkuko nababwiye mu kiganiro cy'ubushize ku wa gatandatu kandi twari tuzi yuko hari ibyo nta waruzi byari byo ariko bavugaga ko aribwo General Kazura nawe asanga n'uwari wabuze amahoro ari ku matelefone abaza uko bimeze mu Burundi ushobora kuvuga uti nuko yenda babonye bamenye nk'uko intelligence zabo zikora bababwire bati hari umuntu bigenze bitya yenda hari umuntu mukuru nyine nk'uko babivugaga tugiye kwivuriza ku bitaro bya Karusi ariko noneho Kazura ni general umukuru w'ingabo ntabwo ari waransenyima ntabwo byakumvikana yuko ari we wari kuba ari muri uko gukurikirana buri munota ku wundi ntabwo ubusanzwe ari we akabaye bikora niba yenda ari gushaka kumenya amakuru asanzwe hari izindi nzego zawugenewe zari kuba zibikora ibi ariko impamvu tubivuga nk'uko mbibasubiramo kenshi nuko ibi byose bifite n'igihe bizongera bikagaruka kuko ntabwo ikibazo kirarangira noneho ngaruke ku byo navuze mbere yuko mpa ikaze nako nongera guha ikaze Pasteur Jean-Claude Habimana Perezida Nkurunziza apfuye yari afite imyaka 50 yarageje imyaka 55 imyaka 55 ari umuntu uzwi nk'umukinnyi w'umupira ukina umupira no mu video benshi barimo kugenda bakwirakwiza yerekana atera agapira rwose nk'umuprofesiyoneli akaba bizi neza ko ari umuntu wasimbukaga ufite ubuzima ntabwo ubuzima bwe bwigeze bugaragazwa nk'umuntu uri ufite ubuzima mbese bushobora gutera impungenge umuntu wese ntabwo yari overweight cyangwa se ngo arabyibushye cyane bihambaye ku buryo yahita yicwa n'imitima keretse asanzwe afite izo ndwara zisanzwe za izo ndwara dusanzwe tuzi ariko nk'uko mubizi nk'uko n'abandi babitubwira bavuga ko yari umuntu uri healthy cyangwa se ufite ubuzima bwiza kumva rero ku myaka nk'iyingiyi 55 ufite ubuzima nk'ubwo tuzi Nkurunziza yari afite ari active nk'uko mwamubonaga kugira ngo uhite uvuga uti iyi mutima wahagaze ko babivuga keretse koko ufite ibimenyetso simusika kuko hari n'andi makuru avuga ko harimo ibintu bidasobanutse avugwa n'abantu bamwe bafite ubuzobere mu buvuzi b'abaganga ariko ibyo ni ibintu tuzamenya mu gihe kitari cya kera cyane byanze bikunze kandi n'imyitwarire izakurikira ahangaha izaduha n'umucyo no ku bindi abarundi gusa nk'uko nabivuze ubushize naravuze ni bararye bari menge babe maso ntibakangwe na ziriya tweet za Kagame zo kuvuga ngo condoleance yaranze kumufelicita amatora yo mu Burundi ariko yapfa Nkurunziza ati condoleance bete ko ababikurikira hafi batubwiye ko ari ikimwaro kubera kubona ko abandi bose babivuze akavuga ati reka nanjye mfe kubivuga ni nta kibitwaye ariko abivuga atabishaka ibyo nta gushidikanya yashatse kumwica yashatse guteza imvururu mu Burundi uyu munsi rero ntabwo urukundo rwahita ruza ngo ni ukubera ko yapfuye kandi aribyo yifuje kuva kera yashatse kumwica mbere y'uyu munsi imyaka yindi ari kuri Kagame aba yagombye ko yarapfuye muri 2015 reka mpe ikaze mugenzi wanjye Pasteur Jean-Claude Habimana mu rwego rwo kugira gusa ngo nawe niba afite commentaire yakora kuri ikibazo cy'u Burundi ni update ni ukugira ngo dukomeze tubabwire uko amakuru agenda aza ariko tuzagerageza gukomeza kuba updatinga tutategereje icyumweru muzajye mukomeza mu checking kuri radio yanyu kugira ngo tuze ku tuzakomeze nyine kubagezaho amakuru bitazuyaje igihe cyose twaba twamenye impinduka izo arizo zose ku makuru tuzaba twamaze kuba cyangwa tubahaye ubu ngubu. Jean Claude Habimana rero ikaze, nongere nguhe ikaze muri ikiganiro wakoze kongera kwifatanya natwe. Ndagira ngo nguhe akanya ugire icyo uvuga kuri iyi nkuru y'i Burundi ntari bwongere kugarukaho, kuko tuzagaruka no mu yindi minsi, maze dukomeze ikiganiro cyacu.
Murakoze cyane bwana Jean Paul. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntacyabuze ibisikuza, ariko nguza ubizana azabona ishyano. Ibyago rero nta ubihagarika, nta ubibuza, ariko ababigiramo uruhare uko byaba byagenze kose baba bafite igihe bazayibazwa, kuko nabo bari munsi y'ijuru. Isi ntabwo isakaye, kandi uwaba wagize uruhare rwose uwo ari we wese mu rupfu rwa nyakwigendera Perezida Nkurunziza ntabwo nawe bizamugwa amahoro. Hari ingaruka zo kumena amaraso uko byagenda kose, rero bizabageraho. Ngarutse ku bijyanye wenda n'urupfu rwe rutangiye kubaho ruriho impaka nyinshi, abantu bavuga bati azize iki, uburyo cyishwemo, bikaba ari ibintu byifashishwa mu gihe wenda turi mu gihe cya COVID-19 cyangwa se COVID-19. Abantu bavuga bati corona virus niyo yamwishe, kugira ngo sinzi barundi bo barabizi ngo abantu bikinga mu cyiza bagakora amahano. Ubwo rero bakabyitirira icyo cyorezo kiriho, ariko biragaragara neza ko atariyo yaba yamwishe, ukurikije analyse wenda medicale cyangwa se iby'ubuvuzi byerekana uburyo ki coronavirus yica cyangwa se ifata abantu n'iminsi bitwara. Iyo igufashe umara byibuza iminsi itanu nta kimenyetso na kimwe uragira, ukamara indi 15 wafite ibimenyetso bimwe na bimwe harimo gushyuhe, umuriro cyangwa se abarundi bavuga umucanwa, no gukorora. Hanyuma mu minsi wenda 20 iyo ugeze aho ngaho utangira kugira ikibazo cy'imyanya y'ubuhumekero. So ku buryo noneho ariho ugera ugasanga ariho abantu batangiye kuvuga ko ushobora no kuwahura n'urupfu utihutiwe kuba wabona ubutabazi bwihuse bwo kwa muganga ngo bafashe uwo murwayi. Bisaba byibuza iminsi itari munsi ya 28 kugira ngo umuntu abe ahitanywe na coronavirus. Umuntu rero umaze iminsi nka Nkurunziza agaragara mu matora, agaragara mu mikino, yitabira imikino n'ibindi, ndetse dukurikije n'amakuru yuko yafashwe ari kureba umupira, byerekana ko ibyo bimenyetso byose nta na bimwe yagize, kandi ko icyo yaba yazize bigaragara ko yazize ikintu kitari coronavirus. Abashyira mu majwi wenda ko ari uburozi, birashoboka kuko si we wa mbere waburozwe, kandi si we wa mbere wapfuye kuriya. Ibyo yaba yazize n'aba bamwishe, ibyo ni ibintu bijyanye n'inzego z'iperereza z'u Burundi, buriya bazagera aho babigereho. Ariko icyo tuzi cyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi atabarutse nta kibazo cy'ubuzima yari afite, ku buryo bigaragaye ko hari amahirwe menshi y'uko ubuzima bwe hari ababigize muri kugira ngo abubure. Ibyo rero bizagira ingaruka yabyo, ariko nizera ko abarundi bakomeye kandi bazabyitwaramo kigabo. Jambo ry'Imana yatubwira mu byahishuwe bice 14, umurongo wa 13 hatubwira ko tamuge ko aya magambo ndavuga kuri uru rupfu rwa Nkurunziza by'umwihariko ko hari abantu baba bari mu ishavu, abandi barimo bishima, nk'amakuru ya Kigali dufite yuko bo barimo kunywa champagne kuko yapfuye, bashobora kwishima ko atari bamwishe, bashobora no kwishima ko ari bamwishe, bashobora no kwishima ko yapfuye gusa ko bamwangaga. Ariko iyo banywa champagne, akaba ari abategetsi banywa champagne cyane cyane inzego z'igihugu zikomeye nk'abayobozi b'abasirikare bakomeye, biriya bikorwa igihe cyose iyo bagize uruhare mu rupfu rw'umuntu. Ibyo babikoze kuri Karegeya ko banyweye champagne bakishima ko bikijije umwanzi, ibyo babikoze no kuri Nkurunziza. birumvikana rero wenda ko hari aho bihurira bifitanye amasano ariko Imana niyo nkuru. Jambo ry'Imana avuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa bapfapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Iki nicyo kibaye kuri inkuru nziza, hahirwa bapfapfira mu mwami, umugabo apfiriye mu Mana. Buryo ki wenda butandukanye abantu bamufataga ariko abari muri hafi cyangwa bakurikirana ubuzima bwe buri munsi yari umuvugabutumwa. Ibyo gukiranuka kwe no kujya mu ijuru kwe ntago ari ibitureba cyane, ariko mu byo twabanyemo nabyo nawe ku isi agiye nk'umuntu wavugaga Imana kandi wayiciriye bugufi, watanze urugero ko ashoboye. Yari umuntu wakoreraga igihugu cye kandi nta n'ubwibone byagaragara yari afite. Amakosa ajyanye n'akazi yari afite yaba yarakoze, ubwo nawe afite uko asenga kandi nizera ko buriya mu minsi ya nyuma ashobora kuba yarahawe n'igihe cyo kuba yakwegera Imana agasenga. Kuko ariko usibye nawe wenyine afite n'abanyagihugu bamusengera, ku buryo nizera ko gutaha kwe kutatunguye Imana kandi nawe Imana yamuhaye uruhukiro bw'iteka. Imirimo ye rero ikwiye kumuherekeza kuko yarayikoreye byibuza abaye umugabo w'umuperezida wubashye Imana cyangwa akayi akagerageza gucengeza amatwara y'iyobokamana mu Barundi, akayaririmbira. Rero ni umuco mwiza tuza Abarundi kubaha Imana no kumva Imana mu byo bakora byose no kuyiragiza. Ni umurage mwiza rero asize igihugu kandi bidakunze kubaho no mu mateka yo mu karere kacu. Imirimo ye rero ijyanye nawe imuherekeje. Ikindi ni uko yari amaze gutanga ubutegetsi mu mahoro, umurimo we yarawurangije kandi ni igikorwa cy'indashyikirwa. Nizere ko ari abantu baba baramwishe babaye bahari baba bahemukiye Barundi, ariko ntabwo bahemukiye Nkuru Nziza. Nkuru Nziza we araruhutse kuko yarageze no mu kigero benshi mu karere batabasha kwigezaho, kuko bamwe mu baturanyi bari bararanewe no kurekura ubutegetsi cyari gisebo kuri bo. Imana ishimwe rero ku bw'ibi ngibi bibaye, nubwo ari ibyago ariko harimo n'ibyiza byo kutwishimira imirimo, aricyo twita legacy. Ubwo rero legacy arayisize yasigiye Abarundi ndetse n'umuryango we n'abaturanyi n'abamukunda bose. Murakoze, nta kindi navuga mu gihe kigoye cy'urupfu kuvuga iby'urupfu, ariko Imana imuriho uko bidashira. Murakoze.
Ndagushimiye cyane Pasteur Jean Claude. Question. Ibya corona mumbabarire ntabwo ari imwe mu byo dushobora kuvuga ko ari byo Nkuru Nziza yaba yazize, ndetse na bamwe nako nabari mu gihugu cy'u Burundi ibyo nabyo ntabwo babivuga ko ari kimwe mu byo dushobora gushakiraho cyangwa nabashobora gushakira ko bavuga ko umutima yenda ari wo waba wari impamvu. Kandi umutima nibyo koko ushobora guhamagarara uhagaritswe n'ibindi bintu bitari umutima ubwawo. Reka rero tujye ku zindi ngingo Pasteur. Ingingo nashakaga kugira ngo mvugeho n'uyu musore warashwe ejo akaraswa ku manywa y'ihangu. Amanywa y'ihangu ndashaka kuvuga isambiri za mu gitondo i Kigali mu Rwanda. I Kigali saa mbiri za mu gitondo umusore ukiri mutoya yarasiwe mu Kiyovu imbere y'urugo rwa Rwigara Asinapol. Ntabwo nzi niba ari coincidence kujya kurasira umuntu kwa Rwigara niba impamvu shwa cyangwa se aho bahitiyemo kumurasira niba ari byatekerejweho, ariko bamurashe n'abasirikare barinda umukuru w'igihugu, umusirikare warambaye civile ariwe warashe niwe warashe uwo musore. Amakuru naje kumenya rero nuko uwo musirikare na ko uwo musore barashe akaba ari umwe mu batozaga karate abajepe bari hafi ya abajepe bari hafi na ko begereye cyane Kagame, ndamugora abajepe bose ariko bamwe bamwegereye ndetse batuye hariya mu Kiyovu, bandi bakavuga bati yari agiye kwishyuza amafaranga ye, bandi bati yari agiyeyo agiye gukora akazi. Ariko icyo tugikurikirana kandi mu by'ibanze twabashije kumenya nuko uwo musirikare nako ari umusore watozaga wigishaga karate, bamwe mu bajepe n'abana b'abajepe babana nako babo bajepe bari hafi ya Kagame. Nkuko nababwiye sindasobanukirwa coincidence yo kugira ngo arasirwe hagati ya y'inzu ya Rwigara n'iya Mirimo Gaspar, nkuko amakuru atugeraho bitubwira, ndetse saa mbiri za mu gitondo abantu bose bacaho bajya ku kazi, urujya n'uruza, ibintu byabonywe n'abantu benshi, umuntu akaraswa isasu rya mbere, irya kabiri, irya gatatu ndetse irya kane. Diane Rwigara uyu munsi akaba yanditse kuri Twitter abaza Ribo ati se ni iki gishobora gutuma umuntu araswa arasirwa imbere y'urugo amasasu ane. Investigation rero sinzi, ntabwo twiye tubona ko bamushubije kandi ntibazamusubiza, ariko yenda bazavuga icyabiteye cyangwa se nabo niba hari iperereza babikoze. Icyo nababwira cyo nuko warashwe n'abajepe nta perereza bashobora gukora na rimwe, n'uwo kwibeshya akabaza bariya bajano, baramutse bibeshye bakajya kubaza nabo bahasiga agahanga. Ubwo jano batamuzi Colonel Jano uriya ukuriye RIB, ntabwo inkuru yacu igarukira ahangaha gusa pasiteri ndetse n'abandi bagenzi bacu, inkuru yacu ntabwo igarukira kuri iraswa ry'uyu musore ko atari uwa mbere akaba ndetse atari uwa kabiri. Nagiye nibaza ibyamamare mu Rwanda biba byiyise ibyamamare biherutse kwihandagaza bigahamagara ngo bigatabaza kuri za Twitter bivuga ngo urupfu rwa George Floyd, George Floyd uzwi ku isi hose ubu ngubu, South Korea, mu Bufaransa, mu Bwongereza, Amerika sinshaka kuyigwa nyinyitindaho, barigaragambya basaba yuko ibyo bita systematic racism, ivangura rigaragara mu gihe ababirabura n'abapolisi bafashe abakekwaho ibyaha babirabura, ko rikabije rikwiriye guhinduka. Muri Kongere, muri Sena n'ahandi, no muri Perezida, muri Executive cyangwa muri Presidence, bose bariho baravuga impinduka zikwiriye gukora ku bijyanye n'imikorere ya polisi n'uburyo bafunga abantu n'uburyo bagerageza mbese gukumira ibyaha cyangwa se ibyo bagomba kubanza gukora mbere yuko bashyiraho umuntu amapingu, ibyo bita de-escalation discussion cyangwa se ibyo biganiro biri hirya no hino. Abagiye kwiyamamaza batorwa, ibi ni bimwe mu byo bazagenda babwira uwo bashaka ko batora, bababwira ibyo bazahindura. Nta muntu wigeze uza kujya kwigaragambya nubwo hajyamo za insida, ingorane zimwe na zimwe, ariko abantu bose barahagurutse bajya kwigaragambya ababishaka, nubwo hari abantu bandi bajya bikoresha mu rwego rw'ubusahuzi n'ibindi, ariko uburenganzira bahabwa n'itegeko nshinga, ibyo bita First Amendment, uburenganzira bwo kuvuga icyo utekereza, expression irimo no kwigaragambya ukambara agapira kavuga ngo shyigikiye ibi n'ibi, sinshaka yuko akarengane gakomeza, ukajya imbere y'inyubako za leta, ukajya mu muhanda public, ukambara udu t-shirts,
ibyo bintu birakorwa ntabwo ari kera cyane ubwo hari abantu bafunzwe bazira ko bambaye ibyo bita wristband twa tuntu tw'uduplastiki bambara ku maboko dushyigikiye FDU imipira yanditse ivuga kwishyigikira umukandida runaka cyangwa se umunyapolitike runaka mu Rwanda ntiyemewe niyo uyambaye bakakureka ku manywa n'ijoro baraza bakagushimuta bakakwiba ibyo byamamare birimo byandika bisaba yuko haba impinduka muri Amerika uburyo abirabura bafatwa mu Rwanda ntabwo naho turiho tuvuga abirabura turavuga abanyarwanda hagati y'abanyarwanda nta nubwo tuvuga ngo hahinduke uburyo abanyarwanda bafata abanyekongo abanyakenya abanyayuganda ejo bundi nabonye hari ihererekanya ry'abanyururu ngo ubugande bwabahaye abanyururu 130 u Rwanda ngo rutanga intumbi nicyo bafite nicyo batanga ibyo byamamare ko ntigeze mbona iyo outrage cyo ntigeze mbona ubwo burakari muri icyo gihe mu gihe izo mfu zikorwa n'abanyarwanda n'abanyarwanda kuki barambukirwa bagahamagara ngo barashaka bagatwitinga ngo hakwira impinduka muri Amerika ngo racism irakabije ese biba bibi gusa iyo bikozwe n'umuzungu abikoreye umwirabura birakwiriye ko Kagame n'agatsiko ke na FPR nako twe kuzatubwa agatsiko kuko na FPR byo naje gusanga ari ukwegzonera n'abandi bafatanya bikorwa bayo bakomeza gukora ibyo bakora tukabiceceka Pastor Jean Claude Habimana agira ngo uze kunyihanganira hari abantu bandeze ubushize baravuga bati umutumirwa wawe uramwibagirwa ntabwo ndi bukwibagirwe ndaza kugwa kanya mu kanya katarambiranye iyi nkuru ndumva nayo tubusorezeho nawe ugire icyo yivugaho nabo kandi mbisegureho iyi twarabibonye reka mpere mu kwezi kwa kabiri kw'2015 ubwo sina Paul Rwigara ubwo muvuze reka muhereho cyane cyane ko n'uyu musore utumye iyi nkuru nshaka kuyidevelopa ariho bamutsinze amasasu 4 ku manywa Rwigara yapfuye mu kintu kiri staged accident yo bastaginze cyangwa se bafakinze cyangwa se bakoze ikintu gisa n'impanuka ariko ntabwo ari impanuka baramwishe umuryango waje gusaba gukora autopsy ujya gukora igenzura ryigenga ibyo ntibabakundiye mu gihe umunyamakuru yabazaga bamubwiye yuko RFI zabivuze ubu nta rindi tabaza rikwiriye uwo ni Kagame wabishubije ibyo byamamare icyo gihe byari bihari n'uyu munsi biracyahari ko nta n'umuntu n'umwe twigeze twumva avuga ati hakeneye iperereza rirambuye ko nta wigeze uhaguruka ngo ajye kuri rompwe ko nta wigeze avuga ati ari abakozi ari abo yagiriye neza ari n'abantu b'abantu bita ko ari abagira neza cyangwa se abakorera bagira ikintu cya humanity hari uwigeze atabaza hari uwigeze yamagana icyo kintu hari uwanditse Twitter uretse yenda bari mu mahanga ibyo byamamare hari uburakari byagaragaje Rwabukamba uherutse gupfa minsi yashize Rwabukamba guhe Rwamagana ngo yarashwe amasasu ngo nako ngo yapfuye yiyahuye ngo yirashe ariko ngo yirashe amasasu atatu basanze yirashe amasasu atatu mumbwire umuntu wiyahuza amasasu akiyahuza akirasa amasasu atatu ntabwo byumvikana hari ibyo byamamare mwigeze mwumva hari umuntu werekana uburakari n'umujinya no kurambirwa k'ubwicanyi bukorera mu gihugu nuko se ari umwirabura kumwirabura nuko se ari umututsi ku mututsi nuko se ari umunyarwanda ku munyarwanda kuki biba bibi iyo bikozwe n'abazungu gusa Gasakure yaguye mu maboko ya polisi ari ku minyururu bati yarashatse kurwana na polisi sibyo nuriya Chauvin sibyo yavuga guriya ba Minneapolis ko ntabwo ibyo byamamare harimo n'abandi ndetse babizi neza ko ari ikinyoma kuki ibyo bintu batabijyamaganye kuki se batanasabye abatazi ko ari ikinyoma batavuze bati hagira igikurikizwa Kizito Mihigo w'ejo bundi igihe nabonye ibyamamare cyo byavuze byaravuga ati birabaje kubona umuntu yiyahura akiri mutoya akarambirwa ubuzima bwe angana kuriya. Ibyo byamamare ko nta kintu byavuze kandi byari bigenzi bye by'ibyamamare bigenzi bye byakabaye ubwo burakara ahubwo bwagombye kuba bwinshi cyane kubera ko umwe muri bo yari abuze ubuzima mu maboko ya polisi nk'ibyo bavuga bya George Floyd, ahubwo bagafata ibyo guverinoma ivuga akaba ari byo batangira kuvuga. Igihe Toyi Nzamwita muri 2016 mu kwa 12 kuri konseri ya Kofi yapfaga arashwe n'uko gusa bavuga ko yanyuze ahantu hatemewe hariya imbere ya cya kigirwamana ngo ni convention center cyabuze isoko bakimusizaga none ubu kiri aho ngaho kigiye kumira ibyatsi. Ko nta muntu wigeze urakara ngo asakuze avuga ati birababaje kandi hari umunsi byamamare byaje guhura bikaririmba bigacurangira ikintete bigataramira abanyarwanda. Ibyo byamamare byari hehe icyo gihe? Maitre Mutunzi muri 2018 ku ibyo byamamare tabibonye. Shani Mbonigaba ku itariki 17 ukwezi kwa 8 muri 2016 ko tutabibonye. Muri 2019 ho abantu bashize barashize. Inyarutarama mu kwezi kwa gatatu hari mu mwaka wa cumi n'icyenda mwaka ushize uwitwa Nihaba Shada mu Gasyata muri 2019, uwitwa Burema muri Rubavu mu kwezi kwa cyenda 2019, uwitwa abasore babiri barasiye Kicukiro n'uyu munsi batavuze abari bo byabaye muri 2019 mu kwezi kwa munani ko ntabwo tugiye twumva uburakari. Mu kwezi kwa gatatu 2019 Eric niwe mugabo warasiye ku Gisozi n'abapolisi ko ntabwo twiye twumva hari n'umuntu n'umwe umuvugira uretse itangazamakuru ryavuze ngo barashwe na polisi nta kindi nta urenzaho. Ba Muhammad Munyengango liste ni ndende cyane ugafata bari abanda yambaje cyene na Ishimwe Eric barasiwe mu Rubavu bari abejo bundi mu kwa gatatu barashwe barasiwe hariya Inyanza bazira gusa ko barenze ku mabwiriza ya COVID ko nta muntu wigeze crime ni izihe bakoze ibyaha bakoze n'ibihe. Nibura muri Amerika bafite uburenganzira bwo kuvuga bagatwika n'izo modoka za polisi nubwo ibyo nabyo atari byo wenda twashyigikira ariko nibura ubona ko abantu basohotse kuko n'itegeko nshinga ryabo rirabemerera kujya kuvuga ibyo batekereza. Abakoze crime zo muri icyo gihe cyo kwiyamugaragambya barafungwa nabo barabibazwa ariko bakoze kwigaragambije bakavuga bagatuka umukuru w'igihugu bakavuga ko ari umusazi bakavuga ko ari moron bakavuga ko ari stupid bakavuga nta na kimwe babakoraho ntabwo abantu bataha ngo babye ngo polisi razikomange iwabo. None abantu bararaswa none basigaye barasambiri nta gutinya. Pasteri nagira ngo mvuge kuri ibintu iki kwereka ko harimo kurambirwa kw'abanyarwanda ni ukuvuga ngo yaba bafite uruvugiro bavuga byinshi cyane ariko mu gihe mu Rwanda badashobora kuvugira bagenzi babo gihe inama natanga yenda bazajya bahigima ariko ntibavuge. Reka nguhe umwanya nawe ugiye kivuga kuri ibi bintu pasteri noneho ubwo mukanya turaba dusoroje ikiganiro cyacu.
Murakoze cyane Bwana Jean Paul, biragoye gukomanda kuri iyo ngingo kubera ko kugira icyo umuntu ayivugaho biraruhije kubera ko urabivuze iby'ibanze kandi urabivuze byose. Ikibazo ahubwo njye mfite ubu abo bahanzi ni bantu ki? Ibyo byamamare byo mu Rwanda naba ni ibihe? Ese mu Rwanda ubundi tugira ibyamamare buriya? Ibyamamare bitagaragara mu byago by'abaturanyi by'abavandimwe babo mu nshuti n'ababyeyi babo badataka ibyo byamamare biriya? Byamamare bigira ibyorezo ntihagere namwe ujya gutera n'inkunga ko batewe n'ibiza? Ibyamamare bitaboneka mu gihe igihugu kiri mu makuba? Ibyamamare biboneka igihe cyose bajya gushaka amafoto no kuvuga ku mahanga batanazi? Ibyamamare bivuga iki? Baravuga ibyo muri Amerika ariko Amerika ntibayizi. Amerika bayizi gute? Bayibona mu binyamakuru no mu mateleviziyo. nabayigezemo ntibayizi kuko nta niyo bayimenya aka karengane kose rondo ikari mu Rwanda nta numwe wakihanganye ariyo ibyo byamabare yo nge ntago mbibona icyo mbona cyo mbona inkunda rubyino zandika uko zishaka bavuga ngo ubwo baramenyekanye ubwo bawungo batsizina ngo barifotoje ngo ariko mba mbona ari ukwishuka ari ukuntu abantu babeshya bakanibeshya bakumva wenda ibyo ngibyo ariyo nzira yo kumenyekana ariko ntabwo ariyo ikibazo cy'u Rwanda kirazwi kizwi n'abanyamahanga kurusha abanyiracyo n'abanyiracyo iyo bakizi abakizi barakivuga ariko abatakizi abadashaka ko kimenyekana baravuga bakavuga ubusa nk'ubu bwose turimo kumva nta kuntu ushobora kwamagana akarengane k'abarirabura bahura nako gakozwe n'abazungu utamagana akarengane k'abirabura gakorwa n'abirabura Afurika nicyo kibazo cyane gikomeye ifite hari ikibazo muri panafricanisme harimo ikibazo gikomeye cyane kubera ko abanyafurika ntidukundana usanga n'abagerageje kuzamura ijwi ryo gushaka guharanira uburenganzira bw'abanyafurika birangira babaye nk'igitutsi muri community hari ababemera koko ariko ni bakeya abakomera amashyi ni bake ariko nanone ugasanga ikibazo dufite ni ikibazo cyacu abanyafurika hari umucuranzi w'umuhanzi nemera cyane nako si umwe ni babiri hari Alpha Blondy hakaba na Tiken Jaffa Cole n'abantu n'abahanzi b'Afurika mu burasirazuba bwa Afurika ariko bafite impano yo kureba ibibazo bya politiki biri mu karere ka Afurika yose iyo bahagarara bakavuga bati umwanzi wa Afurika ni abanyafurika n'umunyafurika baba bavuga ukuri reka tubizane ku Rwanda rero umwanzi w'abanyarwanda n'abanyarwanda ubwacu abanyarwanda duteye ku buryo umuntu utaka ugaragaza ibibazo ugaragaza akarengane utakira mugenzi we utabara abandi ubu muri kino gihe ni umwanzi w'igihugu za nkoma amashyi navugaga mu kanya haruguru zo ntuzibona iyo habaye ibyo byago ndaguha urugero igihe cy'ishingurwa rya Kizito Mihigo abahanzi nyarwanda n'ibyo byamamare ubwo niho mbishyira abakinnyi ba filime n'abandi bari muri turunwa ngo bari mu bigo by'amashuri ngo bajya kwamamaza ngo harimo ngo ibintu by'ibikombe bazahabwa mu by'amarushanwa nta n'umwe waje gushyingura kuko ngo bose ngo bari mu kazi ngo ubwo bagiye kwiyamamaza ngo bafite ibikombe bazahabwa abaje ni bariya mwabonye nabo ubu bafite ibibazo kubera ko batarimo ba Aimable Karasira abanyamakuru bahageze ni bangahe mu rupfu mu gutabara Kizito ninde muhanzi mu Rwanda w'icyamamare uruta Kizito mu Rwanda mubo tuzi okay kamize ni muri ubu kumenyekana nta umurusha kugirira umumaro igihugu nta umurusha kuko yakoreye imikorwa igihugu bifatika by'intungarutoki kandi bigiriye umumaro abanyarwanda ariko nta n'umwe watinyutse kujya kumushyingura muri abo bose navugaga uretse abariya bangahe bafashe iya mbere bakajya hariya bakagaragaza amasura yabo aho urambwira se ngo ibyamamare nta byamamare mu Rwanda bihari hari inkunda rubyina gusa umugabo nyamugabo ubona mu byago inshuti nyanshuti ibona mu byago none sabo tuburiye muri ibi byago by'abantu bose umaze kurondora turavuga ngo Floyd yazize abapolisi baramwishe ku manywa y'ihangu abo bose urondoye bishwe n'abapolisi mu Rwanda ku manywa y'ihangu kandi binyuranyije n'amategeko wambwira ko ubu ngubu koko hari umuntu n'umwe muri abo bitwa ko ngo ni ibyamamare baba baranditse ijambo kuri Twitter cyangwa se WhatsApp cyangwa Facebook cyangwa se Instagram bigeze bataka? Nta numwe wigeze abikondana, nta numwe wigeze asaba ubutabera, nta numwe wigeze agaragaza akababaro ke, ahubwo bagaragara bakanataka iyo ari ibintu byabaye byambutse umupaka. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, ni inkunda rubyina kuko zireba ibitazireba. Iyo nawe ndi mu Rwanda ni kubabwira ngo mumenye ibyanyu iby'abandi mubireke, bamenye ibibazo by'abanyamahanga kurusha ibyabo gute, biteye isoni. Ariko ngo bashaka ngo kwifotoza ngo biyumve ko bazaba bagize ijambo, ni ikibazo gikomeye rero n'agahinda, kubera ko biriya byerekana ko igihugu cy'u Rwanda cyasenyutse, gisigaye kirimo kirimo ubuyobozi butandukanye n'ibigendanye n'amategeko, harimo ibyaha aribyo bitaga crime by'inyoko muntu kandi bikomeye, bikeneye ko byajyanwa mu nkiko, ariko ugasanga ababikora n'abahegarikiye nibo barimo baca n'izo manza. U Rwanda rero ni mu kaga gakomeye, turi mu kaga gakomeye karuta ako Abanyafurika y'Epfo bari barimo mu myaka yashize, bari muri apartheid cyangwa ivangura ry'amoko mu gihe cya politiki yagashaka guhaki Abanyarwanda bari hanyuma yabo, kubera ko kiriya gihe cy'Abanyafurika y'Epfo byibura twumvaga ari abazungu bakoronije abirabura. Ubu noneho mu Rwanda dukoronijwe n'Abanyarwanda bitwa ko ari bene wacu, Abanyarwanda bicwa nk'ibimonyo, mu minsi ishize bishwaga nk'amatungo, ariko ubu noneho nta nubwo ari amatungo, nta mpuhwe zirimo, bishwa nk'inyamaswa zitagira umubaro. Ariko ibyo byose ngo ntawe uvuga. Ubu muri iyi minsi urajya kubona ubone nyine barimo baravuga iby'Uburundi, baravuga bakavuga bagataraka ku magurupe ya social media, bakajyaho mu WhatsApp bakavuga, ariko nta muntu ujya uvuga ku kibazo cyo mu Rwanda nk'ubu uhere ku cya Kizito Kizito apfa, n'amagurupe ya WhatsApp nta n'umwe wavugaga no gushyiraho ifoto ye byabaga ari ikibazo kuri status zabo. Uwambwira ngo Abanyarwanda, Abanyarwanda ubwo ni ubwoko ki? Turi bwoko ki? Biteye isoni. Niho nyine ushaka abantu bahagarara mu cyuho cyangwa bavuga mu gihugu kirimo bande, ukabura abo bantu bakwita abagabo cyangwa intwari z'igihugu, ujya mu bihaye Imana ukababura, ukajya mu bactiviste ukababura, ukajya muri societe civile muri rusange ukababura, wajya muri politike ugasanga ni amacuri. Kubera iki? Umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugeza uyu munsi yitwa umwanzi w'igihugu, kandi ibi bintu nta hantu biba ku isi uretse ibihugu byaciye agahigo mu butegetsi bw'igitugu nyine nka Korea y'Amajyaruguru n'ahandi. Ubundi opposition mu Rwanda yakagombye kuba igisubizo cya politiki iriho y'ubuyobozi buriho, kuko opposition yagombye kuba indorerwamo y'ibitagenda neza mu gihugu kugira ngo abari ku butegetsi bagire ibyo baheraho bakosora, kuko nta muntu umenya byose. Ariko igisobanuro cy'iyo politiki ntabwo ari cyo gihari, kubera ko nta demokarasi iri mu Rwanda. Niho usanga nyine buri rwego rwose rw'ubuzima bw'igihugu rufite ikibazo muri iyi minsi, kubera ko nta bwisanzure bashobora kugira, kuko ishyaka ari ku butegetsi cy'abategetsi bari kuri iyo leta bayoboye igihugu nibo bagenga bacunga ubuzima bwa buri muntu wese, buri muntu wese cyangwa buri kintu cyose gikorerwa mu gihugu. Nta bwisanzure mu Rwanda. None se abo ibyo byamamare birajya kuvuga iby'akababaro kabirabura muri Amerika, bakazi bate? Bakamenya bate batamenya na ka Kizito, batamenya na kababyeyi ba Kizito, batamenya na kwa Rwigara, batamenya n'abandi bose bamaze gushira na ziriya miliyoni z'Abanyarwanda? Erega n'Abanyarwanda bari hanze ziriya mpunzi ziri za Congo zirimo zicirwa kurwara, babica n'amasasu, babahiga, babarimbagura, n'indi munyarwanda waremeye kurimburwa koko? Urumva politiki imeze gutyo, ijya kwica abantu ikarimbura imbaga, abantu bagaceceka, numva koko ubwisanzure bwavuye mu Banyarwanda. abanyarwanda barumiwe abatarumiwe rero nabo ngabo bikamwe n'inkunda rubyino zirirwa zikoma amashyi zamamaza iby'abadayimoni bakora uzareba ibintu birimo bihitinga mu Rwanda kiti ziri mu Rwanda uretse wende covid yaje gatuma hari bihagarara ibintu bihitinga mu Rwanda ni utubyiniriro ibihitinga kuri za social media muri za YouTube channel ni uburaya ni ubwomanzi usanga ibiganiro byose bikorwa nk'ibyo mu ndaya nk'ibyo kumenya ngo abamansuzi ibintu nk'ibyo ibintu by'ubwomanzi ngo abasireye queen uzagisanga mu Rwanda uretse ijambo ry'ikiyobyabwenge n'ubusambanye n'ubwicanyi nta bindi n'ubujura ariko ntushobora kubona abantu babwira abanyarwanda kugira isuku ntushobora kubwira abanyarwanda guhinga kijyambere ntibashobora kubwira abanyarwanda kuba mu mutekano rikada ibihitinga ni ibinyuranye n'ibyo byose byo by'imibereho myiza y'abaturage ni ikibazo gikomeye rero mu Rwanda nagira inama aba urubyiruko cyane cyane nk'ibyo byamamare ko bakwiriye kubona nimba badashoboye kuvuga iby'u Rwanda babyihorere kuko n'iby'amahanga nabyo nibyo rukoze soni gusa babyihorere abanyarwanda bagombye kwimenya kuri Twitter ho urabibona kandi usanga reactions nyinshi ziza ari z'abanyakenya cyangwa East Africa urubyiruko rwa East Africa ruzi ikibazo cyo mu Rwanda kurusha abandi uzajya ureba ibintu baba barimo bakubasubira bababwira bati mubanze mumenye ibibazo byanyu mubanze mubikemure mwe kujya kuvuga iby'amahanga mutazi kandi koko ni ukoza soni kuri twebwe abanyarwanda n'abari muri diaspora hanze aha kumva turimo tubabazwa n'abirabura bene wacu bari muri aya mahanga ariko tutabazwa na bene wacu bari mu Rwanda tusangiye amaraso direct ikibazo gikomeye so ni ikintu rero kigoye kukivugaho ariko ni ikimenyetso cyerekana aho leta igeze yose ubwo nk'abaturage kandi ko nabitwa noneho ko ngo bagaragara mu bandi usanga nabo nta kintu uretse n'icyo bamariye igihugu nabo ubwabo ntacyo bimariye murakoze cyane Bwana Jean Paul
Faste urakoze wakoze ari wowe nagira ngo muri list wavuze y'ibintu abantu bahugiyemo kugira ngo batavuga karengane kabera abanyarwanda bongereho na za Manchester United, Arsenal, Liverpool aho ngahe bahageze ibiganiro biba byinshi cyane tubari tukuzura ariko bagenzi bacu amaraso ameneka ibyo ntabwo ari ikibazo unyibukije rero kandi ibige nari mikerashize nk'imyaka nk'itandatu hari ahantu nahuriye hamwe n'abantu bamwe babaga bamwe babaga baganira ibintu by'abanyarwanda nyine cyangwa se basanzwe ari abantu biyita ko ari abantu bashyigikiye gahunda za leta noneho baza kumvikana ko tutaza kuganira kuri iyo ku nkuru zijyanye n'u Rwanda kubera yuko byazana ingorane kuko je mfite uruhande bazi noneho nabo bandi bakaba bafite urwo ruhande tugiye kuganira batangira kuvuga muri Cote d'Ivoire icyo gihe hari utuntu tumeze nk'imvururu zishingiye ku butegetsi na za conflit nyine zihari nk'uko waganira conflit za Sudan twarazivuzeho ariko ikintu cyo kuvuga ku Rwanda biba kirazira Jean Claude ntabwo icyo gihe twari mu Rwanda twari muri Amerika kandi abo bantu ubwo hariho batinyaga muri abo ngabo bavugaga bati nyabuna hatagira umenya yenda ko twabiganira ibintu nk'ibi ngibi noneho bakamenya cyangwa se tukadefanda ibyo tutagomba kudefanda cyangwa se abantu bakibaza ko yenda nawe umurongo wawe tububamo biba ngombwa ko mbere yuko ibiganiro bitangira hagira discussion yose barambwira bati twakwifuza ko ikibazo cy'u Rwanda tugishyira ku ruhande kandi niko byagenze abantu batangira kuganira ibyo muri Cote d'Ivoire na Sudan ibyo mu Rwanda ntibyavugwa kandi aho ni hanze
Jean Claude wese nakubwira byinshi nzabigarukaho yende n'iki kintu nzakigarukaho kuwa kabiri mu kiganiro ndiho ntegura kuwa kabiri kiri mwaya maguye cyangwa se ibitekinika by'amatora bisigaye bibera hanze. Reka nze nkubwire Pasteur Habimana. Turiho turavuga mu Rwanda. Mu Rwanda icyo ndiho nenga bariya abantu kandi nawe n'icyo banenga nuko si ngombwa ngo ugire icyo uvuga ahubwo wakwicecekera noneho ntuze gutabariza umunyamerika. Umunyamerika wapfuye yarakurikinyeho icyaha cy'uko yaragiye mu isoko mu iduka akajya kwishyura amadolari 20 bavuga ngo batekereje ko ari fake inoti ya fake, hanyuma agahamagara polisi amaze kugenda aho bamuhagarikiye ubwo bakaza kumuniga bakamwica uko bamwishyura urupfu rubi. Ibyo byo twabibonye nta bisobanuro bifite. Ariko mu Rwanda nyine nkuko twabivugaga si ngombwa ko uza no kuvuga ku bya Amerika ahubwo wabyihorera kuko mu Rwanda dufite ingero nyinshi cyane z'abantu bapfa muri ubwo buryo mu maboko ya polisi nkuko twagiye tubavuga benshi cyane. Ariko noneho hanze hari naho naho ubwaho bisigaye bigaragara ko hari nabatinya kuvuga bari hanze kwamagana karengane bari hanze. Wavuze uti abanyarwanda turwaye indwara ki? Twabivugaga muri line cyangwa se tuvuga kubera abo bantu bo mu gihugu imbere. Ariko noneho Pasteur hanze ahangaha ndavuze nti nzabigarukaho hari abatinya kuvuga agana ikibi kandi bakibona ko ari kibi rimwe bakanifatanya bakabafatanya bikorwa n'ikibi kandi bazi ku mutima wabo koko bakavuga bati yenda ubutaha ibintu bishobora kuzabibazwa cyangwa se nshobora kuzabyibaza nkanabyicuza ariko bakabikora. Ntabwo ari mu Rwanda gusa no hanze birahari ariko jyewe mu Rwanda we inama yanjye nuko nababwira nti mwakwicecekera. Reka ngushimire cyane kuri ibyo bitekerezo byinshi tuzabigarukaho ntabwo nzatererwa sinzaza ntabwo mbararikiye ikiganiro cya tuganire ntabwo nzi gahunda badufitiye muri iki cyumweru ariko niba ngombwa tuzabamenyesha mukomeze mukurikirane kuri schedule z'ibiganiro byacu ubwo tuzagerageza kuba updatinga niba hari impinduka zahabaye cyane cyane ko zishobora guhinduka byanze bikunze ashobora kuba andi makuru mashyashya kubijyanye n'amakuru arimo abera mu karere. Pasteur rero niba nta kindi ufite nagushimira umwanya watanze tugasoza ikiganiro cyacu kuri uyu mugoroba ndetse turarekera abagenzi bacu ibiganiro byacu by'ubutaha. Nkuko nababwiye ntabwo tuzategereza icyumweru ntabwo tuzategereza ndetse n'iminsi myinshi nubwo cyo kwa kabiri cyo nkiza ariko birashoboka ko mu minsi ya vuba dushobora kuzabagezaho ibindi biganiro ndetse tuganireyo muzakomeze mutere akajisho hanyuma muzamenya ibyo tubahishiye. Mwari kumwe nanjye Jean Paul turayishimye rero na mugenzi wanjye Habimana Jean Claude tukaba tumaze iminsi tari kumwe. Mwakoze kudukurikirana kandi mugire igitondo cyiza aho mugiye kuryama ijoro ryiza nako igitondo cyiza aho mugiye ijoro ryiza aho mugiye kuryama naho ubutaha. Bayaburira isoko